Itetero.
Kanyoni, wewe tumaze gusimbuka inshuro zirenze ijana.
Noneho nanyoye mbere yanjye kuko baka.
Oya, erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba. Naho usimbuka gahoro wiririmbira.
Ntabwo nshaka kwinaniza. Kuko mukanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha, turongera dusimbuke twese.
Gahene!
Reka njye kureba ikintu arimo akora.
Ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije.
Ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri Radio Rwanda buri wa kabiri guhera saa 11:30 z'umugoroba. Mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa 5:30.
Abana mbere na mbere.
Turabasuhuje bakunzi ba Radio Rwanda. Jewe cyusa
nanjye teta tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero bana nshuti zacu yambi
amakuru yanyu twizere ko mwese mumeze neza kandi mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose
nibyo rwose ese nshuti zacu mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize reka tubibutse mu kiganiro cy'ubushize batubujije kugira icyo duduhinje tw'iwacu tutabanje kubaza ababyeyi sibyo
nibyo rwose teta ku irembo uyu munsi bakamaje kubita abagenzi
yego disi cyusa ko iyi mico idakwiriye kuranga abana se yayigiye he bana nshuti zacu muze twumve utunyamaswa
naho se ababyeyi bacu bo bayishyikira uyu munsi
ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twasobanurire ko umwana utaruzuza amezi atandatu agomba konka gusa nta kindi kintu umubyeyi amuvangiye kuko amashereka barimo intungamubiri zose akeneye kugira ngo akure neza uyu munsi ababyeyi turashishikarizwa gufasha abana guhitamo ibyo bareba mu isi y'ikoranabuhanga no kugenzura ibyo bareba bitarimo ibishobora kubangiza
ngaho rero mwese nimube ku murongo wa Radio Rwanda mudacikwa
mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri Facebook ya Radio Rwanda mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp ya Radio Rwanda kuri nimero ikurikira 0781 47 21 21
noneho rero abana twese muze twumve inshuti zacu
Mbega umugani mwiza we! Urakoze gahe, umugani wa ngunda nkufashe mu mutwe, nayo nzawucira abana b'iwacu.
Nyogokuru wawunyigishije.
Nanjye nagiye kwa nyogokuru. Iyo butangiye kurasima uva iruhande, ngo ncire imigani, kuko ntabwo yakwemera kugucira umugani ku manywa.
Kubera iki?
Ngo adahinduka umuserebanyara.
Ni ukuvuga ko mpinduka umuserebanyara kuko nciye umugani ku manywa.
Humuragahe ibyo ni ibya ba mukecuru twe ntibitureba dushobora guca imigani igihe cyose dushaka ntabwo dushaka kuba imiserebanya
ko ku ishuri si yo nagiye y'abana baca imigani na mwarimu ntibahinduka imiserebanya
yego rat
pa 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 pa
none ibikibaka uri gukina cyangwa uri kurwana
papa
Pa! Umoichi waka!
Pa! Naso ni waka! Kuchuku isena! Pa! Umoichi waka!
Kuchiri mago kuweta wandi wana waka!
Gao siwe se gai! Gao ni dirasi ngiji shakara! Guma waka he! Ikwegera bakamata gukubita umugeri gahe. Nge ni undi ya mugita tashikira nanjye akankubita.
Kuki aje atukubita? Ni muje twese natwe tumuhurire yo tumukubite tumwishyure.
Oya gahe, twavuze ko tutazajya turwana ku irembo.
None kuki bakamaje adukubita?
Bakame nagende nasubira iwawe. Nabwo tuzongera gukina nawe.
Oya sha mumbabarire nago narwanaga nabakinishaga.
Udukinisha urwana udukubita imigeri. Ni ngumi ibyo se nibyo wita imikino ubonye ntararize aho kurekera urakomeza ukubita na kanyana wabonaga ko batababara
ba mu giti si nkubita kanyoni ntabwo nashaka kubababaza naberekaga filime y'imirwano narebye iwacu
filime
yego ni filime papa yazanye muziko nari nziza basha harimo ikigabo cyakubitaga abacyegereye bose kikabatera ibyuma ingumi imwe gusa bakahita batumbagira bakaba birambitse hasi
byo yewaka rekera aho kogeza ntabwo dushaka kumva ibyo bintu
njye biranyiterera n'ubwoba sinabireba
kuki wanyubaza n'izo filime z'imirwano baka kugira ngo mwige kurwana
ntabwo yajyaga azizana sinzi aho yayikuye iwacu ntibashobora kwemera ko abana tureba filime z'imirwano baduhitiramo ahubwo ibitente tureba
natwe iwacu ntiwemera ko tureba ibitente tubonye byose baduhitiramo filime z'abana
natwe iwacu batubwiye ko ibitente byose atari byiza ko harimo ibyigisha abana ibintu bibi
nzajya nizira iwanyu kwirebera filime kuko twe iwacu nta televiziyo tugira
uzaze iwacu nkwereke gahe
ndanze iwanyu murebe ibintu birimo kurwana
mbabarire sinzongera kubireba nzabwira iwacu bamiteyemo iby'abana murambabariye
yego
ngahicara ducire umugani n'utahe
babyeyi muturere neza tuzakure neza
Tusa, karam, bumvise ukuntu bakame yaje kwiremba kubita abandi bana kandi disi ngo yabibonye muri filime bana inshuti zacu ngaha namwe nimutubwire mwebwe mureba ibiki kuri televiziyo no kuri telefone z'ababyeyi banyu
nabonye ibitete biri gutwara imodoka ni televiziyo nabonye muri telefone ya mama abantu bari kurwana
abantu bari kwiyenza ku bandi muri mashini ya papa nabonye abantu bari kurwana ni telefone ya papa
hari abakobwa abambaye amakariso gusa
ni telefone ya papa
yewe nabonye abantu bambaye ubusa maze bajya gukina umugozi hanze muri televiziyo
nabonye bari kubyina bambaye ubusa kambaza ubusa ni bibi
kurwana ni bibi
banameze ntibarwane
yo abana murumva ukuntu tureba ibintu byinshi bitari byiza yego disi teta uzi ko bishobora gutuma twiga imico itari myiza bana nshuti zacu ubutaha ntitujya tureba televiziyo cyangwa tureba ibiri muri telefone z'ababyeyi bacu tujye tubabwira badufashe guhitamo ibyo tureba bitatugiraho ingaruka sibyo noneho mbere yuko tujya mu ishuri tubanze tubyine dukine twishime twese Kwicaye hafi ya radio dukurikire mwarimu wacu
muraho neza abana nshuti zanjye muri kumwe na mwarimu wanyu Mukakinyana Pauline muribuka ko ubushize mu isomo ry'ikinyarwanda twize kwandika inyuguti ya ha ntoya n'inyuguti ya ha nkuru twifashishije ibikoresho binyuranye uyu munsi rero tugiye gusoma inyuguti ya i ntoya iri kumwe na inkuru nshuti zanjye reka turebe ko twibuka itonde ry'ikinyarwanda muriteguye
yego
reka nsaba umuntu mukuru uri kumwe n'umwana kwandika inyuguti ntoya twize arizo a ba ca da e fa ga ha ni byiza cyane ndizera ko umuntu mukuru muri kumwe yamaze kubandikira izo nyuguti ngaho namwe nimuzisomere mu ijwi riranguruye urakoze cyane ubwo mumaze gusoma izo nyuguti nimwandike munsi ya buri nyuguti inyuguti nkuru ijyanye n'iyo nyuguti ntoya umuntu yakwandikiye umuntu mukuru uri kumwe n'umwana itegereze urebe niba umwana abikora neza urakoze cyane Shiti zanje, niba mwanditse izi nyuguti nkuru zikurikira, arizo, A nkuru, munsi ya A ntoya, B nkuru, munsi ya B ntoya, C nkuru, munsi ya C ntoya, D nkuru, munsi ya D ntoya, E nkuru, munsi ya E ntoya, F nkuru, munsi ya F ntoya, G nkuru, munsi ya G ntoya, na H nkuru munsi ya H ntoya. Mwabikoze neza cyane, muri abana beza pe. Noneho, reka dukomeze isomo ryacu. Reka nsaba umuntu mukuru muri kumwe akwegereza za nyuguti yaguteguriye, arizo inyuguti ya I nkuru n'inyuguti ya I ntoya. Murakoze cyane. Noneho, reka dukore imyitozo yo gusoma ikurikira. Abana, nimwitegereze izo nyuguti umuntu mukuru yabandikiye. Hanyuma, reka nsaba umuntu mukuru muri kumwe agufashe gusoma mu ijwi riranguruye inyuguti ya I nkuru n'inyuguti ya I ntoya. Mubikoze neza cyane. Noneho, reka nongere nsaba umuntu mukuru muri kumwe yandike izi nyuguti ku rupapuro ku murongo utambitse. Izo nyuguti ni hanoya, intoya, gankuru, inkuru, jantoya, inkuru, gantoya, inkuru, antoya, intoya, bankuru, inkuru, dantoya, intoya, fantoya, intoya. Murakoze cyane. Abana, mutega amatwi rero mwumve uko tugiye gukora umwitozo. Ubu mugiye guca akarongo kaberamye mu nyuguti ya inkuru. Hanyuma muca uruziga mu nyuguti ya intoya. Ni byiza cyane. Abana, reka nsaba umuntu mukuru muri kumwe mufatanye kureba niba mwabikoze neza. Murakoze cyane. Shiti zanje, niba mwaciye akarongo kaberamye rero mu nyuguti ya inkuru n'uruziga ku nyuguti ya intoya, mwabikoze neza cyane. Ngaho nimwiha amashyi menshi. Bana shiti zanje, isomo ryacu rijyanye no gusoma inyuguti ya inkuru n'inyuguti ya intoya naho rirangiriye. Murabeho, naho utaha.
Bacira umugani babambuza umugani n'uzabikana arangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu.
Abana, murabyumvise? Umwanya wo kumva umugani urageze. Nibyo cyusa. Harya umugani wasagiye wabe n'inderegwamo ugeze hehe? Bana nshuti zacu, muze dusange nyagakuru atwibutse anaho dukomereze.
Kera habayeho
abana
karame nyogoku.
Amakuru yanyu
ni meza nyogoku.
Ndagarutse rero kugira ngo mbakomereze wa mugani wande
wasagihobe
n'indorerwamo. Sagihobe n'indorerwamo twagarukirije hagana hibushize.
Twagarukirije aho sagihobe yarakaye afata umupira yasanze ku meza awutera uwo mwana aziko ari umwana we gutera.
Ariko ngo yari yarakajwe nuko yabonaga ibyo yakoraga byose uwo mwana yaramwijyanaga amusubiragamo, ariko yamubaza ntamusubize ararakara ati ngo nuko agira ubwoba amaze kumena indorerwamo aravuga ati ye baba we indorerwamo yabandi ndayimenye ngo buse wa mwana wagiye hehe murimo kubyumva
yego
nuko noneho ngo igihe sagiho bakibaza kubimubayeho nyirasenge aba yumvise urusaku rw'ikintu kimenetse ni iki cyari kimenetse indorerwamo ngo yinjira aje kureba ibibaye asanga sagiho bahagaze imbere y'indorerwamo yamenetse afite ubwoba bwinshi ubwoba bwaramwishe disi buradisa muri hedi
kubaza ikintu ukamenya uko bagikoresha kandi nuko bagane ukabanza ugashishoza
ukitondera ikintu cyose sibyo reka ngarukiriza ahangaha nzabakomereza ubutaha
yego nyogoku
noneho rero kugira ngo musomere abandi bana uyu munsi ninde wundi uratubwira kugira ngo twumve ko murimo kumenya gusoma twari tugeze he
twari tugeze aho sagihobe amena indorerwamo noneho nyirasenge akaza kumureba
Ninde rero ugiye gusoma ngo tubwire
ibyo byanteye kurakara nuko mutera umupira indorerwamo irameneka umwana ndamubura
umwana aramubura sibyo noneho ngo nyirasenge wabigenza ate wowe
nyirasenge yarumiwe abwira sagihobe ati mwana wa si byiza kurakara wagombaga guhita uza kundeba ukambwira ibikubayo hanyuma nkagusobanurira
amashyi murimo gutera intambwe nziza rero kumenya gusoma sibyo reka rero ngarukiriza ahangaha hanze bakomereza ubutaha murakoze muri abana beza ndabashimiye mwese mwiha amashyi
Bacira umugani mba bambuza umugani nuzavika ntarangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu.
Yo! Mbega umugani ushimishije! Yego disi cyusa! Bana nshuti zacu! Ntituzacika n'igice kizakurikira! Nana mbere yuko dutaha! Tubanze turirimbane indirimbo! Muriteguye! Twatangiye!
Sakwe
Soma
Kati parara kati po
Isa ya matumeta
Sakwe
Soma
Nyira makanga zango mutahe
Inda burundi
Sakwe
Soma
Sogo kurarjo haboze
Umuneke
Sakwe
Soma
Tusa tudahuji soko
Udufundi
Sakwe
Soma
Sakwe
Soma
Kati kachi kati wii
Akachamu mako
Sakwe
Soma
Sakwe
Soma
Fatu tukwa angushe tuje kufomiri varida kama
Ishuri Soma
Oh, mbega byiza we Abana, murishimye Natwe turishimye cyane pe Ubuse ntitunaniwe muze turuhuke
Ale
Takisha umuceri ivumi
Manzi ni mwe ukuntu cyusa yogeze yigana Jackie Chan nimumwegera ahubwo mutarya ingumi mujishe cyangwa umugeri
Ejo ndayikunda Wow Jackie Chan nyereke mwumvishe Oh Ariko teta waje tugakina natwe imirwana
Gute
ndaba Jackie wowe uri mu bingo bari kurwana noneho uko barwanye natwe turwana
yego we
manzi wowe na mugisha mwogeze murumva
yee teta cyusa yee
teta
none mugeri munda
baba yashishaje nanishaka
mama bari teta yakuri Abari cyane. Mama.
Mama. Mama.
hanze sigaho siga byose imikino mugisha kandi simbishaka niko cyusa urabona ko wagishije abana kugwana ushaka iki se
ushaka tubimenye
maze guheburiro sinzongere kubabona muri televiziyo cyangwa mureba kuri telefone izo filime z'imirwano nta nicyo zibigisha uretse urugomo murumva
habaye icyakombona musa n'abari mu nama cyusa teta
karame
mukoza yahe makosa
ni cyusa uteye umugeri teta ngo barimo barwana bigana bo muri filime
kuki wemerera abana kureba filime z'imirwano mariyaro mu kigero cyabo ntibagomba kureba izo filime
ntabwo nabemereye kuzireba ahubwo nabonaga barimo kumwubaganira kandi ndi mu mirimo ndabareka ngo bahugiye kuri filime wampa amahoro usanze rwose nanjye ndimo mbabwira ko atari byiza kureba aya mafilime y'urugomo
yego ariko ntibihagije wibuke ko twasezeranye ko ari twe tugomba guhitiramo abana bacu ibyo bareba
nibyo rwose
cyusa nawe teta
karame
igihe mufashe telefone cyangwa mushaka kureba televiziyo mugomba kubwira umuntu mukuru cyangwa umubyeyi akabaha uburenganzira murumva
yego
ababyeyi nitwe tuzajya tubahitiramo filime mureba ibafitiye akamaro aho kureba izo zibangiza
mutubabarira ntituzongere
mbabarira mariyaro kuko natashye ntinze iyo mba natashye kare nari kubafasha guhitamo izo bareba mu gihe nawe wari uhugiye mu yindi mirimo
kamari ati iyo nza kuba mpari mba nafashije abana guhitamo ibyo bareba ese babyeyi ni iyihe mpamvu ababyeyi bakwiye guhitiramo abana ibyo bareba mu isi y'ikoranabuhanga no kureba ko bitarimo amakuru ashobora kubangiza mu mitekerereze yabo dutumire impuguke ibasobanurire
nitwa Rodwari Twishimire undi mukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana ushinzwe imikurire y'ingimbi n'abangavu ariko nkanakurikirana ibijyanye n'umutekano w'umwana mu isi y'ikoranabuhanga muri iyi minsi isi iri kugenda yimukira mu ikoranabuhanga mu ngo dufiteho ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga twavuga amatelefone za mudasobwa nazo zimaze kugera mu ngo nyinshi no ku mashuri hirya no hino hatandukanye twavuga amateleviziyo n'ibindi bitandukanye muri iki gihe cy'ibiruhuko rero ni byiza ko umubyeyi ahitiramo umwana ibyo areba mu ikoranabuhanga kubera impamvu zikurikira icya mbere ni uko hari amakuru aba ataragenewe umwana mu ikoranabuhanga icya kabiri ni uko ku ikoranabuhanga habaho amakuru menshi atari yo ashobora kuyobya umwana icya gatatu ni uko iby'umwana areba ku ikoranabuhanga bigomba kuba bijyanye n'imyaka ye kugira ngo bitamwangiza mu buryo bw'imitekerereze kandi ntabwo ari byiza no gutinda ku ikoranabuhanga cyane utanamuhitiyemo ibyo areba nubwo ufite ibindi ukora ariko mbere yo kugira ibindi ukora ukwiye gushaka ibyo umwana aba ahugiyeho bitari ikoranabuhanga bijyanye n'imikino bijyanye n'uturimo tworoheje bitewe n'imyaka ye bijyanye no kumushyira mu bindi bintu bitari ikoranabuhanga kubera ko uko ajya mu ikoranabuhanga ashobora gukuramo imwangiza aho kumufasha rero byaba byiza iyo umuhitiyemo igihe ufite umwanya mutoya ukamuhitiramo ibindi yakora kuko kujya ku ikoranabuhanga aho yaba ko murijyanamo ukarimuherekezamo ukamenya ibyo areba ukamenya ibyo ari kurikoraho icyo ngira ngo mbwira ababyeyi ku ikoranabuhanga habaho ibyo nakwita ibyaha cyangwa ibindi bibi umwana ashobora guhuriraho nabyo nk'uko twabivuze ntabwo rero umubyeyi kubura umwanya cyangwa kuba arokite mu bindi byatuma arekurira umwana kujya ku ikoranabuhanga wenyine wenda mu byo twavuga umwana ashobora guhurira nabyo ku ikoranabuhanga icya mbere nari nakivuze ni uguhuriraho n'amakuru atari yo cyangwa amakuru y'amahimbano icya kabiri ni uko ashobora guhuriraho n'abantu bakamujyana mu bindi biri hanze y'ikoranabuhanga nyamara bahuriye ku ikoranabuhanga ikindi ni uko ashobora guhuriraho n'abajura bakaba bashobora ashobora kubaha amajambo banga yo ku mabanki n'ahandi bakaba bakwiba umuryango ashobora kumwereka amashusho y'urukozasoni ku ikoranabuhanga bikamutera kujya mu bikorwa bitari ibyo ku myaka ye ndetse hari n'abana bashobora guhurira n'abantu ku ikoranabuhanga cyangwa ibyo bakora ku ikoranabuhanga bikabangiza mu mutwe bigatuma badatsinda mu ishuri n'ibindi hari ibintu byinshi rero umwana ashobora guhura nabyo ku ikoranabuhanga umubyeyi atabizi adashobora no kubimenya bikaba byakwangiza umwana kandi ni inshingano z'umubyeyi kurinda umwana haba ku ikoranabuhanga ndetse no hanze yaryo turagira inama ababyeyi gutegura ibindi abana bashobora gukora badatinze cyane ku ikoranabuhanga nubwo naryo rikenewe igihe baryiho bakaribaherekezaho bakabafasha bakabagenzura ibyo bari kureba ku ikoranabuhanga.
Babyeyi, babasobanurire ko ari ngombwa guhitiramo abana ibyo bareba mu isi y'ikoranabuhanga kugira ngo tubahitiremo ibijyanye n'ikigero cy'imyaka yabo kandi tubare n'ingaruka bashobora guhura nazo, harimo kuba bahura n'ababaka amakuru ashobora kugira ingaruka ku muryango cyangwa bakabashora mu bindi bikorwa bishobora kubangiriza ejo hazaza biturutse ku burangare ababyeyi bagize ntibakurikirane ibyo bareba.
Nshuti zacu, ikiganiro cyo twabateguriye kiragenda kigana ku musozo. Noneho mbere yuko dusoza, reka duhe akanya mu makoreta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro itetero.
Tete nawe cyusa ndabashimiye, namwe ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro itetero. Ibitekerezo tugiye kubagezaho n'iby'ikiganiro cy'ubushize, aho twasobanurira impamvu umwana utaruzuza amezi atandatu agomba konka gusa nta kindi kintu umubyeyi amuvangiye. Duhere ku gitekerezo cya Habimana Jay Paul Gasenyi, ati ni ukuri si byiza guha umwana ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa mu gihe atarageza ku mezi atandatu kuko bimugiraho ingaruka harimo n'igwingira ndetse n'indwara za hato na hato. Byaba byiza ababyeyi cyangwa barera abana bagiye baha umwana ifashabere agejeje ku mezi atandatu bityo umwana agakura neza. Naho Nizeyimana Emmanuel aravuga ko ikiganiro itetera ari cyiza kuko harimo inyigisho zitandukanye kandi zimwigisha ku kwita ku mwana utarageza ku mezi atandatu. Dusoreze ku gitekerezo cya Inosa Rwakibibi Lorenzo uvuga ko adashobora gukubaganya urushinge kuri Radio Rwanda mu gihe yumva ikiganiro itetero kuko ari ikiganiro kimufasha cyane mu kunguka ubumenyi. Dushimira Habimana Jay Paul Gasenyi, Nizeyimana Emmanuel na Inosa Rwakibibi Lorenzo ku bitekerezo byiza batugejejeho.
Mama Koreta turamushimiye. Bara nshuti zacu, namwe babyeyi bacu twarekuwe muri iki kiganiro itetero, turabashimiye. Nimuzacikure ikiganiro itetero cy'ubutaha. Reka tubasidire indirimbo ibashimishe. Mwari kumwe
na Teta
nanjye Cyusa.
Bye bana nshuti zacu.
Bye namwe babyeyi bacu.
Imana ibarinde, turabakunda.
Umwana mwiza agira ikinyabupfura, umwana mwiza ntasuzugura, umwana mwiza ntakubagana. Yeah, ubu ni we umwana mwiza. Umwana mwiza yubaha abamuruta, umwana mwiza afasha abandi. Yeah, umwana mwiza, umwana mwiza.
Yeah, yeah,
ubu ni we umwana mwiza, umwana mwiza.
Yeah, yeah,
yeah, umwana mwiza, umwana mwiza.
Yeah, yeah,
ubu ni we umwana mwiza, umwana mwiza.
Yeah, yeah,
umwana mwiza ntasiga ibiryo ku meza, umwana mwiza ahorana peti ku meza. Yeah, yeah, umwana mwiza ahorana umwete mu ishuri, umwana mwiza ahorana isuku. Yeah, umwana mwiza, umwana mwiza.
Yeah, yeah,
yeah, umwana mwiza, umwana mwiza.
Yeah, yeah, yeah,
yeah, umwana mwiza, umwana mwiza. Umwana mwiza.
Nitwa Mbakirire Hedigiye. Ikintu ndi bwibandeho cyane ni ikiganiro twumvishije ubundi kuwa kabiri cyo kugenera umwana igihe agomba kumarira ku mbuga nkoranyambaga kuri zino telefone dufite, akagira n'indi mikino yakina ariko adakoresheje zino mbuga nkoranyambaga. Ntaratangira kumva kino kiganiro nako ni uguhera nyuma yo kuwa kabiri, umwana wanjye telefone yari isanzuraga pe. Tuvuge niba byutse mu gitondo agafata igikoma akajya gukina n'abandi bana, hagarukiye nkamuhereza telefone narayimurekeraga mpaka inazimye. Ariko ubu ngubu iyo ayifashe ndayimuhereza agakina udukino akareba udupupe turimo, igihe namugeneye cyagera nkayimwaka akajya mu bindi bimo yindi mikino nyine y'amaboko. Ntabwo ari byiza kwikoresha igihe kinini, ariko ubundi narayimurekeraga akayikoresha pe ibyo ashaka.
Abana mbere
itetero,
itetero,
itetero.
itetero.
Ikiganiro itetero mu gikurikira buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice, mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice.